Jo kubifuna mauli gafi ya ganadako. Olwaleero Uganda yegasse ku nsi yonna okuza olunaku olw'akawuka akaleeta mukenenya olukuzibwa buli ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwa December buli mwaka. Olunaku nno olwatandika okuzibwa ng'ennaku z'omwezi lumu December wa 1988 era nga buli lutuuka ennaku z'omwezi lumu buli mwaka December olunaku nno olukuzibwa mu nsi yonna n'ekigendo eky'okwefumiitiza ku bantu abafudde akawuka akaleeta mukenenya awamu n'abo abakalina okwongera okubakubiriza okuba nga kibi batyo babeera ku ddagala. Kaakati Uganda eri emu ku mawanga ataano diririmu ku mawanga ataano agamba okuba nti gasingamu okubeeramu abantu abawangala n'akawuka akaleeta mukenenya era n'abo abali ku ddagala abakunkiriza mu kakadde kamu n'ekitundu. Kaakati okusinziira ku babudaabuda abantu abawangala n'akawuka akaleeta mukenenya bagamba gavumenti ya Uganda esaanye okusobola okwongera amaanyi mu nteekateeka yonna ey'okulaba ng'ekendeeza akawuka akaleeta mukenenya mu Bannayuganda ndala abavubuka batembula kalevu. Maneja w'ekitongole kya Taso ekibudaabuda abantu abaliko akawu abakawanganja w'ekitongole kya Taso ekibudaabuda abantu abaliko akawu abakawangana akawuka akaleeta mukenenya wano mu kibuga eky'ejjinja ayitibwa Godfrey Mafabi aogeziganyiza mukono ffe n'ategeeza nti ekiseera abantu babulijjo okusobola okuba nga tiye batyo bongera okwenyigira mu nteekateeka z'okukendeeza akawuka akaleeta mukenenya kyokka agamba nti akawuka kano kakyali kangi nnyo naddala mu bavubuka batembula kalevu.
Alanga tukakuba omulanga nti akawuka ka mukenembya kakaaliwo ate kakaatambula taisa engabo kolaki tajisa especially mpirano butumvana abavubuka abobuwala n'abavubuka abobulenzi awo tulina okubanga tubakubiriza ino nti akawuka kakaaliwo tukozese ebintu byetwakozesanga okutangira akawuka obutasiigibwa kawuka nga ensi kaali ku mulamwa gwateebwawo gavumenti nti tulina okuba abeesigwa kuba kyetweta being faithful obanga oli mufumbo bamwesigwa kubanga.
Kaakati ye Dr. Moses Diago okuva mu disitulikiti y'e Kamuli ategeezezza nti obuwadde bw'akawuka akaleeta mukenenya bukyegirisanga ekigotti entuula mu bitundu bino ebya disitulikiti y'e Kamuli awamu n'obulwadde obw'akafuba kyokka ategeezezza nti mu kiseera kino ennamba y'abavubuka ekyali yekyakwata kisoboka okuba nti bangi bagenze balumbi bw'akawuka kano ng'agamba nga batwala ensonga z'ebyobulamu bakyakula ekisoboka okubaako engeri gye basobola okutangira akawuka kano naddala mu bavubuka abato.
Sigiba kaliwo disitulikiti yaife era prevalence rate yaife kaali wangulu tetuliisaba tibanange twekuume kubanga siriimu kikali kizibu kyaife tulina obuzibu obundi obwa TB ekyo kikali kizibu ebizimbe abanaalibazimala n'obuzibu
oluvannyuma lw'okweziganyizaamu ku ne George Sara Mukanga ono y'omu ku bantu abawangala n'akawuka akaleeta mukenenya okuva mu bitundu ebya disitulikiti y'e Kamuli ategeezezza nti bakyalina okusoomoozebwa okw'amaanyi gavumenti ya Uganda kw'esaanye okusobola okuba nga tyevaayo esobole okuba nga bwetyegonjoola.
Abakulembeze ab'amadisitulikiti bafaananako oti se obulwaire bwa siriimu tibubagema oti se tibafiirwanga ku bantu bulwaire nga bafa siriimu ekyo ekintu kituluma era omwaka guno ife wano e Kamuli bakaali kuvaawo kabonero koonakoona kalaga nti tujja kulukuza tulive ennamivu ino olw'ensonga eyo ebintu kamaala ebijiire nga bibaawo naddala omwaka guno nga pulezidenti wa America Trump aninye mu by'esente kyokka nga olwo disitulikiti zigandimenti y'esente daalekera okwidda kodi Trump yakola ati n'olwekyo tusobola kukuza lunaku olwo banange enaku edindi olunaku olw'abakyala lukuzibwa olw'abaana defo lya African child lukuzibwa enaku edindi enkulu dikuzibwa lwaki olwasiriimu lwonka n'oluvaamu ebizibu.